Baba, what more can I say? Haimanishi kwamba sikosei, ila bado unanilinda. Kila kukicha pumzi unipa, baraka tele unanipa. You're so kindness.
In the name of Lord of the Mass, if you believe in God and everything's gonna be okay, mana Mungu anatenda kwa wakati. Stand up. Yeah. Kuna matatizo nilishapitia, lakini kachukia dunia. Mungu akanihurumia, kanifanya mpya baba. Sitetereki, siangaiki, sipapatiki mima. Wanafanya vingi wanipige ngwara ili nende chini ila wapi.
Baba yanazuia,
Mungu hataki
nikusiana.
Oh, ila wapi.
Baba yanazuia,
baba hataki. Oh, kuna muda nilisaka sarafu sipati, hadi nikajichukia yo. Nilipotaka mke mwema nikawa sipati, akanisaidia baba.
Baba yanazuia,
Mungu hataki
nikusiana.
Oh, oh, ila wapi.
Ila wapi.
If you believe in God and everything's gonna be okay, thank you Lord of the Mass, thank you Baba na Gode. You bless me each and every day. Yes sir. Maisha yange kuwa simu, ningeweka bando ni chati niwezavyo. Maisha yange kuwa nyumba, ninge mimi na zege idumu iwezavyo. Ila yuko Mungu, yani nivunje vyungu, hata waganga wanamwomba yeye. Au nikakape na marungu, niwape watu shungu, yani ni wakati uko wewe baba. Nijalie uzima, nimezingirwa kila kona. Maadui wako wengi sana, wengine siwezi kuwaona. You're so kindness, you're my bodyguard, you're my policeman. Siogopi baba. Mungu hataki
nikusiana.
Oh, oh, ila wapi.
Yanazuia,
baba hataki. Oh, 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 kuna muda nilisaka ridhiki sipati, hadi nikajichukia. Kuna muda nilisaka mke mwema sipati, akanisaidia baba.
Hey,
baba hataki
nikusiana.
Oh, ila wapi.
Baba
hataki.
Baba, what more can I say? Haimanishi kwamba sikosei, ila bado unanilinda. Kila kukicha pumzi unipa, baraka tele unanipa. You're so kindness. Baba, what more can I say? Haimanishi kwamba sikosei, ila bado unanilinda. Kila kukicha pumzi unipa, baraka tele unanipa. You're so kindness.